Linjila mo Yaya windi. Yaya, sura go'o. Illa fuddorde hala no wodi, hala kan no wonduno he Allah, kan ka woni Allah. Ika wondi he Allah illa fuddorde. He makka Allah tagir hunde fu ko taga he makka juwi. Mburnam woni he makka, mburnam dam latani himbe jeyngol. Jeyngol gol no yayna dere nimre. Nimre nde waway nyifudengol. No woduno neddo gom mo Allah liluno bi'eteedo Yaya o wari hano sedejo gam sedanade jayngol gol heba himbe fu gondinangol hana kanko woni jayngol gol amma o wari sedade dow maggol hala kan woni jayngol gongawol gargol dere duniyaru jayna nowol himbe fu ikadere duniyaru sabu makka duniyaru taga amma duniyaru anditaika kawari to lenyol makka amma lenyol makka jabaika amma jabu beka fu gondin beka ben ka hokki be bawde latade bibbe Allah be dimiraka hanon bibbe adama dimirte na haru muyo neddo amma dingol mabbe juwi to Allah hala kan latake neddo on jodake hakune meden o kewdo mo yere e gonga min gi'i teddungal makko hanon teddungal ngal biddo bajjo hebata to babamu Yaya sedake do makko huubi wi'i
o woni mo kala nanno mi on hala mum bi umi gada am artudo kan waran sabu omo don illami walano don
gam dudal mo yere makko en fu en kebi barke dow barke sabu Musa kebirden tawreta amma mo yere e gonga sabu Isa almasihu hebira ba goto yi'ai Allah abada amma biddo bajjo gondo Allah korsudo kawtudo he babirawo famini emmo dum woni sede Yaya wakati mawbe yahudan kobe ursalima liluno chakanobe Allah elewin kobe jamwamo kanko woni moy o salaki jabadebe amma o haliranaybe no labiri o wi'i
mi hana almasihu
be jamimo e bi
an amoy a Elia na
o wi'i
mi hana
be bi
a annabijo garo onna
o jabi
hana
be bi imo
dene amoy alam min komi kala noita lilu bemi dume biida do horema
o jaabi o wi'i
mi woni kuubole ladde yerure na wi'a mojjina laabi jomiraawo hono no annabi Isaaya wi'iri ni
lilaabe be to farisa en duwi be jamimo e bi'i
ko saabi ade wadana himbe batisma der diyam tawi a hana almasihu a hana Elia a hana annabijo on
Yaya jaabi be wi'i
min mido wadana himbe batisma le ndiyam amma na wodi goddo hakkune modo mo on anda kanko woni garowo gada am momi fota e firtude boggi pade mu
dum fudum wadi baitania gada mayo urdun to Yaya woni no wadana himbe batisma dere ndiyam jangore mu Yaya yi isano warato mu wi
dare jawdiri Allah ittori hakke duniyaru dum woni ko mbi unomi do makko neddo gon waran gadam artudo kam sabu omo don illami tagaka mimmi andanomo amma mi wari mi do wadana yimbe basuma der ndiyam gam o wangana yimbe Israel
Yaya sedake wi
mi yi ruhu Allah der nandi wugandu iwi dow jippi dow makko mimmi andanomo amma nildo kam mi wadana yimbe basuma der ndiyam on wi kam o mo jiata ruhu na jippo dow mu o kanko woni gadanowo yimbe basma nder ruhu cenido mimmi yi'i mi sedake kanko woni bi Allah
jangore mu kaden Yaya no dardi ahi e mun dido gom o yi'i Isa no yawta sei o wi'i
ndare jawdiri Allah
ahi be dido be nani ko o hali dum tokiti Isa Isa ye iti yiibe tokidum wiibe
dume tefoto
be jabi be bi
rabbi toy jodo toda
rabbi kam woni modibbo den o wiibe
gare yewe
foto diri lasara wadi be jehi be gi'i to jodoto e kirtidi he makko ton andire minyo Simon Pierre no tawa der ahi be dido tokkube Isa wakati be nanuno hala Yaya o wari to Simon Pierre o wiidum
min gi'i almasihu
almasihu mana mu woni cubaado on o yari Simon Pierre to Isa. Isa yeyimo wi'i.
An, a Simon bi Yahaya a indirte Kefas
mana Kefas e Pierre woni haire jangore mu Isa habbi anya yaade leydi Galili o fotti Filipa o wimo
tokka
Filipa no jia bait Seida wuro andire e Pierre Filipa fotti Natanael wimo
mingidi he on mo habar mum windano der tawreta Musa e der dewte annabibe Isa bi Yusufu mo Nasaratu
sey Natanael wimo
ko wodi no wawi jude Urusalima na
Filipa jabimo wi'i
war
yew
wakati Isa yuno Natanael no warato mum sey wi'i
o woni Isra'ilanke jati gibe fu wala he makko
den Natanael wimo
toy anduda kam
Isa jabimo wi'i
mi hiima le ibbi illa Filipa noddaima
Natanael jabi wi'i
Modibo abi Allah alamido Israel
Isa jabimo wi'i
sabi mi wi'i mi hiima le ibbi tan gondinda a hi'an ko buri dum mangu
den Isa beydi wi'ude
gonga kala nan mi on ongi an kammu no mabbito malaikaabe Allah no jippo no ngabba do bi neddo.